studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde talatare sappo lewru avril jana yamde sokido urude mawde holitinde wiide wattu jono sekirab jottinono do kabaruji di umar waygol kanko salim joro wonto boggi jamde to on kompetitiwide lebbi tati e balɗe sappo kanko Soumaylo Boubé Maiga kanko no hooreje ministre embe le leydi meɗen ndi yoga e haalaji makko ɗi kañe golleji ɗi fu jowiki hono kabaru ndenagu kañe e yaade leydi ndi fa yottoyaade no kaldeɗe kawral ngal hani tabirede baali luttidirɗe laamoɗe mbi lebbi tati e balɗe sappo ko ton ko golli ko fuɗɗo yuɓɓaki noon ɗe kollitiriwide ɓe mbiɗo hayba wotey ɗi fa tiɗalaji goɗɗi kasen mate hen hono kabaru maafi fo koyeɓe cifi wattu jono ɓe mbi oɗo maafi honno ko arande ni sa halliji to ɗum ɓurno andinede wattu jono bomo kankoɓɓe ano korsini ɗo sanne o garan heɗade ko sifa dow hen le journal ngal ɗi wonnono sembe kabaruji ɗimin joguinon ɗo beetande ɗi bisimilla moɗon e heɗade kanko hooreji ministre en ɓe Soumaylo Boubé Maiga jeenayi lewru avril woni ko waɗi lebbi tati e balɗe sappo kanko laami ministre ngaɓɓe le leydi meɗen ndi yoga golleji makko ɗi fu jowiki yaade ley nokkule ɗe fa yettoyade kabaru ndenagu noon mo wiri kayya e kañe no kaldole kawral alansiri ngal yowiri wattu joni micciti ɗen wiri torraji goɗɗi kasen gondi e mate le leydi meɗen ndi basiji hakkunde jaleñi ley nokku o hollitiwide laamu o ɗu waran wiri fitade ley nokkule ɗe wala e muɗum fa yettoyno wotiɗi kani waɗirede no fa keɓen famtade keɗe ɗum woni kanko Ousmane Niali Boule ko fonni dow hen
hoorejo ministre en o ko noma arande haala ko haali holliti wiide kanko e gollidiɓe makko fuu ɓe gaɗan koɓe mbawi fuu fa himɓe mali fuu keɓa ndenagu ka ɗum waɗa e rafi ndenagu ana heddi le hakkunde leydi ndi fayi e tawede o holliti wiide maggal paɗen hewɓe naɓete leyɗe nokkuje caggal ko yehi Algérie haalaji koɓe kaali ton ɓe kolliti wiide ɓe daronto yalla jaam ana heɓe le leydi meɗen ndi e haɓɓude e terroriste en le sahel ngel hoorejo gouvernement o waɗi balɗe joyi le hakkundere e wuddu leydi ndi haalaji ɗi o haali ton o holliti wiide ɓe daronto fa rafi ndenagu gonɗo le leydi meɗen ndi o haɓe kabaru woteji ɗi Soumaylo Boubé Maiga holliti wiide ɗi gatte wattude wiya nden hunde fuu bantintaɗi o holliti wiide gouvernement o gollan dow laaɓal hakkunde muɗum ɓe hawti dande ɓe e hirduɓe laamu ɓe yalla jooɗa haala ana waɗa fa woteji ɗi gaɗe le jaam e deƴƴere e laaɓal ka ɗum fuu e tawede rafi ndenagu o ana heddi le nokkuji kewɗe ley leydi men ndi caggal balɗe ɗiɗi ko yehi le laamu mofti terroriste en gaɗi bonanda leygal luure bañagara nde le yontere ƴaɓɓina nde Soumaylo Boubé Maiga yehi le nokkuji kewɗe le lefol leyɗe meɗen ɗe o yehi Burkina Niger e kodowar kamɓe laamunkoɓe ɗe leyɗe ɓe kaldi haala gollidal ɗe leyɗe tati tawta mali kolliti wiide dokkodiran juuɗe fa kaɓo e terroriste en Soumaylo Boubé Maiga woni ministre joyɓo le laamu Ibrahima Boubacar Keita o
baali luttidirɗe laamu ɗe kay kolliti wiide lebbi tati e balɗe sappo komo waali nokku no dirteɗo primature ɗum won to premier ministre en ɓe jottoto ceble drame o holliti wiide wala fuu ko yuɓɓi e golleji Soumaylo Boubé Maiga ɗi o wi on aadi ki aadiji kewɗi ɗi wawa yettinde dow ka wattu joni o waɗi gonginaɗi fewde e laamu o wiɓen tinno so wotiɗe aɗa gadɗa le leydi ndi fa tiɗalaji goɗɗi kaset jalta ley hen keɗemo komo sifi dow hen dow faccitago Ousmane Niali Boule
balɗe temedere ko laami mɗa wawi wiide jabulo boka heɓaka ɗum suuɗaki fay goto ko domira ɗum o waɗay ɗum le lebbi tati ɗi sini o wari le balɗe temedere wala fuu ko wondi wadde so wona haalaji mawɗi hollitinde ko woni hakkillo makko golle fuu o gollata so wona ɗi haalaji gumoyɗi nenno ɗum ana holla wiide o heddi e laamu o alhaali lobbo wala o wawa wadde golle kantiɗo miccintinde wiide hoorejo ministre en dow nomano nden o wi ko waddi o yo daranade wuteji ɗi fa ɗi gaɗe fa wuteji ɗi ne gaɗe kana deƴƴere heɓe le leydi ndi anniyaji ɗi o ɓami fa deƴƴere waɗa le leydi ndi fuddu le hakkunde leydi ndi ɓuuri o anniyamo ɓami wala fuu ko laati ko domira ɗum wala fuu ko yiya hen hande woni ko jiyeten kaddi makko en jiyan du kutteji ko ɗum watta fade l' école ngaji udditinde dammuɗe goɗɗi uddata kasen sini wonko kollitanmi o golla pati basi waɗa le politique e wuteji ɗi o sela haala kewka o ɓoyta dawi makko o hinno golle makko
ɗum woni kamɓe andanɓe kabaru no politique worrino kay ɓe tawdaka dow oɗo hakkille ɓe kolliti wiide wonko yeehi yesso le golleji laamu o jaati tawede wiide golleji anto juɓɓaki fuu ɗu woni ko nayiri banggal ndenagu keɗemo kanko noddirteɗo Boubacar Bokoumo yo andanɗo kabaru politique sanne komo sifi dow hen
bo hande o premierso wiyama gonga haala he miɗe milama golli par ce que sa ƴeewi ndemo warata nde hande balɗe temedere ana famɗi ana hewi ana famɗi parce que golle kan do wadede o ana tikki sanne ana jogi sembe aywa sa hewi joni premier ministre o mo heɓi yaade fakkidal mo heɓi tesalliti mo warti kamɓe misma e jama o fo kaldi ɗum waɗi somo heɓi yaade donc hande eɗen hani famde ka fo so yimɓe kaldodiri pamdi golle o ana hewi yaade yesso e yimɓe ɓamɓe masaɓe du mo fiyan dabare yaleɓe jeppo malfe ɗum du golle mo ana wondi hen na hande hande o ko woni sembe golle o wonana leydi jooɗaki tabitaki sanne donc ana hani malfaji joppe wonde nde daro so ɗum ƴiwi hen élection o waɗe no woori so élection o waɗama so élection ji ɗi gasi donc ana hani hande hande o mo halda e yimɓeɓe fo parti politique gonɗo e politique mo wala e politique yimɓe fo kalda fa élection o heɓa waɗede so élection o waɗama ay golle keddiɗo o président mameteɗo o ana wawi fiide dabare on golle
sikiram so ngabbiddo be mala mi andegal ono ɓay deltirton miijoji moɗon no noddimi do ɗiɗo numéro ji ɗi totton haddo hen hakkillaji moɗon ɗum woni capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e goho sappo e goho capanɗe jeɗɗi e joyi capanɗe jeɗɗi e nayyi sappo e ɗiɗi sappo e ɗiɗi hollitindiɗo wattu joni en gardanno kabaruɓe goodi kañe potiji muɗum en ɓe kolliti wiide mafe fo ko woyi yo yimɓele womɓele saha leydi ndi kañe liɓaleri leydi ndi fan korsini ɗum arandini yimɓele gonnoɓe liɓaleri leydi ndi andanano oɗo mafe wori ka ñalawma hande oɗo bomo koɗo jamare nde ana horsinimo sanne saabi woɓɓe an toon kolliti wiide kanko tan ñamata so keɓa faltude fa keɓen famtade keɗe kanko Ousmane Niali Boule ko fewni en dow hen
ha ko ɗe leɗɗe jorne ta fo sakite ni se gaɗe condi huɗo heccori tiɗa du resude ndi condi noddirtedi fakkoy ana haja defe fa ɓooya noon wattade keɓa maafe belɗo yimɓe wonɓe lisaha he ngel ɓuri andude o maafe o maafe lattoɗo ɓalejo sini defama ana ñamire e maaro kañe tew mbaalu ɗum woni ko yimɓe ɓuri horsinde madame toure fatime sanogo tindini hono moƴƴinirta fakkoy muɗum keɗe ko sifi dow hen wala fuko cuuɗami e moƴƴingol fakkoy fa moƴƴina fakkoy lobbo ana hani tawruɗa ha ko fakkoy keso mo kaƴe fu wala lewi na goɗɗum ko wawi bonnude ɗum fo caggal ɗum aɗa wawi wattude kullantereji gatteteɗe ɗe hono liƴƴi uraɗi kañe sumbala tawta du dandi fuudu ko ɓuuri fa wella tawi a heeɓi tew mbaalu tamira ɗum du e ɓellere ɗum ɓuuri gasude yimɓe yogaɓe ana moƴƴinira ɗum e bulanga yogo yiɗa bulanga eno sini a yiɗa bulanga aɗa wawi moƴƴininde fakkoye ma e nebantigaji ka min ka e bulanga moƴƴiniranmi ɗum ɗum ɓuurimi yidde sini yimɓe hewɓe ana korsinimo yogaɓe kolliti wiide fakkoyeŋaji moƴƴinteɗi handen ɗi jaltino woruno arande noon keɗe ko madame tarawari wonno moƴƴinirte no mawɓe arande moƴƴiniranno ɗum ɗum ɓurno welde ka joni no moƴƴinirte ni dakam muɗum ana seedi no arande noon ana moƴƴinirteno e liƴƴi jorɗi kañe somoyiji goɗɗi ganno mona fuu no moƴƴinirta yoga ana watta tomati wattu joni o tawi arande ne tomati wattatake no sini a watti tomati dakam muɗum ana seedi ko wona no woruno arande hedde goɗɗo mafe fakkoy hollitama weer ana moƴƴi e cellal sanne ɗum wonno ko joseph bayo holliti wiide arande yo ɗum leɗɗe meɗen noon ɗum saabi ana welluno sanne mi wona andi ɗo defugol sanne ka mbiɗa andi moƴƴingol fakkoy ko heewi ko wattate e muɗum ko ɓuuri hewde fuu tew na liƴƴi tawta neban lanɗa ana ɓeydi dow hen ɗum woni ko moƴƴinirte sini ɗum tawtodiri maafe o welam sini a daari leɗɗe ɗe ndemeten ana moƴƴi sanne ana cawra ñawuji kewɗi yo ɗum leɗɗe meɗen noon ɗe mawɓe meɗen nawtiroto arande moƴƴinirta e ñamduji mum ɗe leɗɗe sene gatte e maafeji ana cawra ñawuji
kewɗi
fakkoy aga kan e koroborore ɗum woni ana weeli e fulfulde
studio tamani yo faaba laamu leyɗe suéde danemark suisse e fedde leyɗe europe
sikiraɓe ƴeƴƴeel yen yallo hoɗumni les raison ngaji meɗen ɗi en puɗɗiran ɗo mottiɗoɓe kolliti wiide batu maire en timmi to asaware ƴaɓɓinoon nde ko yaata maire ŋaɓe capanɗe jeegom en jettom kañumen tawale oɗo batu les région mofti o ko yaata temedere en jettom kañum en domtono toon yoga e haalaji ɗi fu jowiki dow kabaru ndenago en laamu o wori fa yetto no yirwere banggal keɓal hani waɗirde oɗo nokku caggal muɗumɓe kolliti wiide maire en nogoyom kañum en garta heeƴede wattu joni so jaaha jiltoyo li laamu koro kañum e li laamu bankas le balɗe garoje ɗe se iwruɗo e gardan faɗo kuccala ɗo ñalawma kumminiɗo kabaru fina tawaɓe kolliti wi ɗum waɗnomo to kuccala to fa ƴewto wattu joni o yallah hono ko sukaɓeɓe nanta kañe sukaɓe fa ɗuɓɓe paɗɗirte caggal ko yallah ɗum watta le majjum hollitama wiyede yambereji kewɗi gaɗa toon ko nayiri banggal boomi kañe e tiyatirgaji fa yettoyo boomi andaɗi le leydi meɗen ndi sikiraɓe ɗo katten bete nde kabaruji meɗen ɗi min jowti on sanne heɗade hejoji amen wattu joni min kettiniki ɗum won jowtanɗe yimɓele heeɗiɓe min falle goguere to laamu kumayre iɗum le cercle ñafinke